shona shona malanga shona angifunana nawe funana nawe shona malanga shona mina ngifuna ukubona bebungazongibona enzinto zakhona shona malanga shona mina ngifuna ukubona bebungazongibona. Oh, when I'm before now, when I
come on.